taliska ciidanka booliska magaalada Baydhabo waliba uu santiil ka gudajiray bilii Ramadaan waday howlgal ka qeyjay amaanka guud ee xaafadaha magaalada kaas oo sidoo kale qayb ku hayaan gudoonka xaafadaha maamulka xaafadda Wadaag ee magaalada Baydhabo taliska ciidanka booliska kuma hadnagay howlgalada amniga qeyjinka ayaa ka soo biya xaafadda Wadaag intii la jiray bilii barakaasna tii Ramadaan gudoomiyaha dhalinyarada xaafadda Maxamed Abdirahmaan iyo gudoomiyaha guud xaafadda Wadaag Abshir Khaliif Ibrahim ee taliska ciidanka booliska ka amaani howlgalada amniga qeyjinka ayaa ku fuliyay xaafadda
tina dadkii hamin igee hanjeedeen inuu amniga bulshada ka dhagan siib xaafadda Hulwada gaar ahaan iyo siib degmada Baydhabo ku shaqeeyeen hamin igeen hansurunaayeen oo markaas ay tii in shaqada hor ka hay wadaagay madayidow kun iko jir horta ma taasin gudeerto sing laha adii oo nayti meel yaraa asxaabta saasoo kale mayba in shaqada meelan ku marnaayne oo geey hamin u siin surunaayay gudoomiye xaafadda Abdir Khaliif Ibrahim oo siin hamin igeen surunaay waana la jari murwal bin in shaqada meel yaraa garab in shaqada meel yaraa ku halay marka gudoomiyahan mayba laha kun iko jir ma taakin gudeerto laha saasoo kale gudoomiye lamadada niyoona hamin igeeyo nasa soo kale in surnaayeen guud ahaan amniga sidii la soo galay ee maasha Allah balatan horta alxamdulillaah ilaahay ma adan sugnaatay markan kureeyta marka kale ciidamada amniga ay in sheegada mahad bilereen ku jeediyana sidoo balan sinnabadaninka balaawti hadana sinnabadaninka dhamaati
ilaahay mahalle soonki rabalaanki nibadaninka dhamaayay ima hadis kule ee way intun kuma adeeli faday ciidamada oo amniga booliska oo shalduun ya an kuma adeeli faday ee lamada abdulbala ankoray madayidow ee abdufata warshiir marshaala nuro gurud maamulka fadelwadaag gudoomiy kuyeenki gudoomiy laamade gudoomiyaha ururka dhalinyarada fadelwadaag dhamaantii oo eediyada mahsantin sadafayla oo rabalaanka amniga ku qayb qaadatay asiin kuma adeeliye ilaahigi ee soonka nibadniinka dhamaaya mahadis kule mahdin ilaahi gudukor insha Allah eediyada mahsantin
sidoo kale gudoomiyaha guud ee xaafadda Wadaag ee magaalada Baydhabo Abshir Khaliif Ibrahim iyo waliba bulshada xaafadda ka bogaadi inuu kula shaqeeyay amaanka xaafadda waana suran nalalka xaafadda hortiyo
way kale li dardaarmay xaafadda Wadaag bulshada kanool yeli dardaarmay kaalanti koowaad amnigu amniga iskula geeb qaadaneen amni laan way buu iskool maayn baa dugsi maayn baa alaamaha gaadaw amniga iskula dadaalneen amniga sanad deege way bo amni laan oo amni injerna wal jaroomale walaan koray adduunkan koray amnigu wali bulshada howl wadaag markoodi mar lamaad ku bogaadiyay lanki iditis korontiga jirta laambad intii iditis hortay ka shir maanaasa amniga la keela al kulistaal ku gubad baad tuug ku gubad baad kan oo wala duugow ku gubad baad saasaka booriye